Diana B on this. So son, more lago.
Bahati tena.
Teddy B.
Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.
Mwesh ni bless. Mwesh, mwesh ni bless. Nipe matao, ni finesse. Diana Mara naona akitense. Sip kidogo jutusha kuwa tipsy. After this, najua utani misi. Ubaya wangu miu waga mtoxi. Kesho si text ata kama na kuhisi. Tuvuke Costa Rica watamu. Pale kati, patamu. Kupoteza fahamu. Kani ndoto basi ni moja tamu.
Mwaza mwaza na duwe tujitumi. You're so beautiful, you go to me. Basi serereka kula happy yote on me. You're so beautiful, you go to me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Ni ku rotate, ni kupoke, ni kubebe kama dori. Kisha ni kutongoze. We mtamu kama kachori.
Kuna mhesh, mhesh na mresh. Yo nitanga ma place kumit kutoa stress. Kuna kapesa ka umfanya roi rest. Tukitokea beza ntaka ni vae dress. Skin yako tenda, una skin care routine. Sezi ya tajwa miaka, ni 30 ya my teen. You look fresh, umejwa kuni impress. Napendo kiji express, every time you gotta test. No so itensi, kwangu ina make sense. Hatuitaji nobody else to avoid mess. Woko na mimi, junajwa you got taste. They can copy and paste.
Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.
Mna ofa pudesh na mindi omresh. Ama ni watoe na makofi za shebesh. Mindi omresh, miss mhesh. Mindi omhesh, urudi kuni bless. Mna jimes, mna undress. Mna kula stress, mna kam kuni address. Naona mamono wanachokoza mwenye shule. Enyewe mpona jokes kushinda hapa kule. Birthday girl, nimenyamaza. Wakuonja shoke kindio mnakayamba. Hata kwa liba nafunga zaidi yao. Diana B, mama yao.